tamu sana. Usichoke, kia mwisho ndo fungua redo. Wacha nishike 16s ka kipedo. Bado, I am so so fresh. Tebo na Envy na Dupri wa so so deaf. Times, I was so so stressed. Now, I'm so so blessed. Remember, you only win or you learn. Akuna sijui oh, nili blanda. You make your bed basi, lala kwa kitanda. Can you era ikutoshei, buda geuza ngepa. No one handed me, nani nili jilet. Sina razor blade, kaji lit. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. From counting ideas, I na hesabu mapesas. Na friendship, sio kuhesabu favors. Kumbuka, life sio IG to die inside. Easy lines sio obituary, don't die inside. I have mouths to feed, nana raise ka baby. Kuna nights nilikuwa sleepy ka devi. Na kumbe, wananipendaga this much. The only time wana rap kunishinda labda Christmas. Niko juu sana, but a few hours to the peak. I'm strong now, cause I started weak. Natua Europe, nana tua Memphis ka blick. Sio lazima ni bonge, presence yangu ina speak. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches. Punches. Kama zarika naipea punches.
So life ilikuwa hali haikuwa ati ni rahisi hivyo, but tulikazana mpaka tukafika mahali ambapo tunafika. Pia I think kumuomba pia Mwenyezi Mungu sana ndiye alifanya mpaka tukafika mahali ambapo tumefika, sababu haingekuwa yeye hatungefika hapo mahali ambapo tumefika.